Yahaya sura sappo e didi, aya chappande didi e jawe didi, yaki chappande tati e jawe go'o. Yesu meti domaide mudum. Yesu nyamri Yesu e wiki, joni pernde am wanni, dume mbiyaimi. Mi wi'a, nyako am hisnam daga charel ngeel. Nanon, gam kanjum wadi ngarmi charel ngeel. Ya nyako am, teddin inde maada. Sei hononde iwai daga dow wi'i, mi teddininde, mi fuddidai mi teddinande. Yimbe dudbe gonbe don nani hononde den. Woppe mbi'i, dum riggango. Den, woppe bo mbi'i, malaika jo metanimo. Amma Yesu wi'ibe, hononde nde waroi gam bedari modon, na gam bedari am. Joni wani charen gel dum wadanta yimbe duniyaru ndu kita. Joni dum riwa ilami do duniyaru ndu. Amma min, to mi keftama do gafangal, mi fotai komo eto am. O wi unon, gam o holla iri maidende o mayata. Sei yimbe haurutupe ben noti imbi imo. Attaura wi'i, almasihu jodoto ha abada. No watata mbi adole dum jefta ibi netto do. Dum mwe mane weni o ibi netto. Yesu wi'ibe, jaingol e wendi e modon gan sharel setta. Ngade kayadu sharel ngil ngodudon jaingol. Gam to nyure wara sudda on. Fuja honder nyure, anda to yahata. Ngeel charel, gil ngondudon e jaingol, kole jaingol ngol, gam garton bippe jaingol. Nde Yesu wi inon, sey o dilli, o sudi hore mako daga mabbe. Ya Allah jomirao, jomu mangu eteddungal, emin toroma, hokkumin famu, ma ana ayaje madat emin jangi doo, amin. Ayaje den jangu den to gada. En nani annabi Isa wi'i, fuku anoyam, dole tokkayam. Maana, fuko lido annabi Isa, hani unyiangiku annabi Isa ander jonde mutum. Gamnon, bandirabe am, enen tokkube annabi Isa, et unyiangiku annabi Isa ander jonde meten hande. Gam ovi, fuku anoyam, dole tokkayam. Maana, dole tokko den misalu jodnde annabi Isa nder jodnde meden. Bandirabe am, enen tokkube annabi Isa, en tokki misalu jodnde annabi Isa nder jodnde meden. Edun yi angiku annabi Isa nder meden. Seipamen wiki, annabi Isa wido, dole yi angiku mako nder meden. Gam ovi, fuku anoyam, dole tokkayam. Emi do'o, Allah tautana en famu ko annabi Isa wi nder ayaje de'i. Gam tokko den misalu mako nder jodnde meden. To en gadi nonbo, Allah jomirawo teddinai en, bo nonno annabi Isa wi'i. Allah wallito en tokko den misalu annabi Isa nder jodnde meden. Amin. Nder ayaje den janguden do'o. En nani, no Yesu almasihu, wato annabi Isa metiri do maide mudum. Aya chappande didi e jawe didi, wii. Yesu nyamri Yesu e wiki, joni pernde am wanni. Dume mbi aimi, mi wia nyako am hisnam diga charel ngeel. Nanon, gam kanjum wat ingarmi charel ngeel. Do'o, e holla en. Charel maide annabi Isa badake. Gamnon, emo nana teddoral maide mako do gafangal der pernde mako. O wii, joni pernde am e wanni. Gam ume, gam emo andi charel maide mako badake. Annabi Isa e andi fuko hebatamo. Gamnon, o wii, joni pernde am e wanni na setta. Ume mbi aimi, mi wia, nyako am. Wato Allah, hisnam diga charel ngeel. Do'o, e holla en, annabi Isa e andi, iri torra ka o yarata do gafangal, gam hisniki bi adama diga hakke, e kita Allah gareka nyalnde jango. Gam non, e monana naut ummaidende e, derpernde mako. haama e mo do'o to ɗum waɗotono da Allah ittana mo nge'el sharil ma'ana to o yara ka'a torra ngam ɗum torra ɓaleha naa seɗɗa. Amma o fuɗɗiti o wi'i, naa non ngam kanjum waɗi ngarmi sharel nge'el. Ɗo annabi Isa e tabbitinana en lallay Allah no liloymo duuniyaaru ndu'u ngam sharel nge'el, waato ngam o hokka yonki maako, o maaya dow gaafangal ngam hoccuki kiita ɓiɓɓe Adama. Ngam non o hokki hoore maako o waɗa ko Allah yiɗi, waato o waɗa ko Allah liloymo o waɗa nder duuniyaaru ndu'u. O hokka yonki maako e mbattudi enen ɓiɓɓe Adama ngam keɓen yaafuye hakke e kisndam diga kiita Allah garay ka nyalnde jaango. Ngam maajum Allah liloy annabi Isa nder duuniyaaru ndu'u. O wi'i, ngam maajum waɗi ngarmi carel nge'el, ma'ana o waru ngam o maaya dow gaafangal ngam hoccuki kiita hakke ɓiɓɓe Adama. Bandiraawo am, a faami ɗum? E mi do'o Allah hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maaɗa. Amin. Aya 12:6 Yeesu Almasiihu, waato annabi Iisaa wi'i, yaa nyaako am, teddin innde maaɗa. Sey hononde iwayi daga dow wi'i, mi teddiniinde, mi fuɗɗitay mi teddinande. Ɗo'o annabi Iisaa hokki hoore muuɗum ngam huwa kuugal ngal Allah liloymo nder duuniyaaru ndu'u ngam teddinki innde Allah joomiraawo. Ngam non o wi'i, yaa nyaako am, teddin innde maaɗa. Sey hononde iwayi diga dow wi'i, mi teddiniinde, mi fuɗɗitay mi teddinande. Nde yimɓe gonɓe ɗon nani hononde nden, sey woɓɓe mbi'i, riggaango. Woɓɓe bo mbi'i, malaa'ikaajo metanimo. Ammaa annabi Iisaa wi'i, hononde nde e waroyi ngam ɓeydaari mooɗon, naa ngam ɓeydaari am. Ma'ana Allah no metu ngam o tabbitinana yimɓe ɓe'e annabi Iisaa cuɓaaɗo maako ngam hisnuki ɓiɓɓe Aadama diga hakke. O metu ngam tabbitinki annabi Iisaa diga to maako iwayi. Ngam non ɓe kooloomo, to ɓe koolake mo bo ɓe ngaɗi ko Allah yiɗi, ɓe bo keɓay barka Allah e kisndam diga hakke e nattuki wuro Allah, waato aljanna. E non bo innde Allah heɓata teddineeki. Aya 13 Iisaa Almasiihu wi'i, jooni woni carel ngel ɗum waɗanta yimɓe duuniyaaru ndu'u kiita. Jooni ɗum riiway laamiiɗo duuniyaaru ndu'u. Ɗume woni ma'ana ɗum? Wiki, jooni ɗum waɗanta duuniyaaru ndu'u kiita. Annabi Iisaa e wi'a ɗo'o, o maayay dow gaafangal ngam hoccuki kiita hakke ɓiɓɓe Aadama. Fuu kooliiɗo mo bo heɓay kisndam diga hakke e kiita Allah garay ka nyalnde jaango. Fuu mo hoolaaki bo ɗum taƴaniimo kiita halkere nder hiite jahannama, ngam o jaɓaay o tokki laawol ngol Allah e hoore muuɗum siriyi ngam heɓuki kisndam diga hakke e kiita Allah garay ka nyalnde jaango. Annabi Iisaa ɗawti wiiki, jooni ɗum riiway laamiiɗo duuniyaaru ndu'u. Ɗume woni ma'ana ɗum? En anndi Allah joomiraawo woni laamiiɗo lamlamɓe, laamotooɗo dow koo ɗume e koo moye. Ammaa sheyɗan maa e laamoo ɓerɗe woɓɓe, hanjum waɗata ngi'a yimɓe e ngaɗa halleende, yimɓe e ngaɗa ko Allah yiɗa. Ngam sheyɗan e ƴowira ɓiɓɓe Aadama waɗa ɓe ɓe ngaɗa ko Allah yiɗa. Ngam non fuu gaɗay ɓe ko Allah yiɗa, in sheyɗan laamotooɓe. Ammaa annabi Iisaa wi'i, jooni ɗum riiway laamiiɗo duuniyaaru ndu'u. Ma'ana waato mayde annabi Iisaa dow gaafangal hisnay yimɓe ɗuɗɓe diga hakke e laamu sheyɗan yaaki laamu Allah ngu aadilaaku. Ngam non fuu kooliiɗo annabi Iisaa o heɓay kisndam diga laamu sheyɗan e hakke ya kilamu Allah ngu adilaku. Bandirawo am gam dume aholata ko annabi Isa keba kisdam diga lamu sheitan. Gam owi nder aya chapande tati edidi, to mi efta madou gafangal, mi fodai ko moyeto am. Dum etabiti nana en, maide annabi Isa dou gafangal, isnata pipe adama diga lamu sheitan e hakki, yaki wuro Allah kobo aljanna. Gam non, fuko lido annabi Isa mayi dou gafangal, gam hisnuki dum diga hakki, seko wala, o hebai kisindam diga hakki. E laamu sheitan, yaki wuro Allah wato aljanna. Amma fumo jabai bo, sheitan laamu tomo. Nden bo, o halkidai e sheitan, der hite jahannama. E mido Allah hokkuma famu duum. Amin. Gam ume bandirao am, ajabata Allah laamu perende mata, e laawol holaki annabi Isa kisnomo oliloi. Gam ume kalakata ander hakke mata, ajabata kisindam Allah, barka annabi Isa. Aya chapande tatye nai, se yimbe haurutu bebe noti imbi imo, attaura wii, almasihu jodoto ha abada, no watata mbia dole unjefta bi netto dou, dumwe mane wani oo bi netto. Pe yimbe haurutu be, nde nani ko annabi Isa wii, pe pamai maana ko annabi Isa wiata. Sebe jamimo pembii, ay attaura ekitini wiki almasihu wato Isa almasihu jodoto ha abada. No watata awia dole unjefta pineto don. Yahudanko en enyuma annabi Isa jodoto lamo pender dunia rundubo lamido. Be pamai, maide annabi Isa dou gafangal, no hisnirta bippe adama diga laamu sheitan, yaki laamu Allah. Gam non ebe jamamo, no wadata emo wia, dole umwaramo. Be pamai, Allah no liloi annabi Isa gam hisna bippe adama diga hakki, na gam o laamu dou yahudanko entan, bononno be nyumirta. Den pe pamai umwe wani o ineto. Gamnonde pembia, umwe mane wani o ineto mometata do mudum. Aya chapande tati e jawi, Yesu almasihu wibe. Jaingol e wendi e modon gam charel seta. Ngade kayadu charel ngil ngodu don e jaingol. Gam to nyure sudda on. Fuja ho nder nyure, anda to yahata. Do'o. Annabi Isa e hollabe hanko woni o bineddo almasihu lilado Allah e mo wandi e mabbe sarel sedda sharel waray gel o so'ototo Allah jomirawo liloydo mo o alabe bengi atamo gam non o wiibe e mo shaka mabbe bo jaingol bengada ka yaaki der jaingol maana be kolo mo diga e bengi amo gam tanyure wara suddabe maana, tobe ala haa o dilla be futitata bengi amu. Gam sharel e wara, gel be futitata bengi amu kadi. Owi, fuja ho nder nyure, anda to yahata. Seko wala, to ayaha nder nyure, ayiata to njabata. A anda ko wani yeso mada. Ko ungotum ko tonyo toma, a anda. Yadu nder nyure e halli. Nyure nde annabi Isa wiata dobo, nyure dow lawol Allah. Aya chapande tati e jawego o. Annabi Isa wii, ngeel charel ngel ngondudon e jaingol, kole jaingol ngol, gamgarton bippe jaingol. Emo wiabe, ngeel charel ngel bengondi emako, be kolomo gamgarta bippe jaingol. Maana, bengarta bippe adilaku. Gambe anda to be hushi. Allah bo wartiri annabi Isa warti lawol jaraingol bippe adama to Allah. Gamnon annabi Isa wiido, fuja haydo nder nyure, anda to yahata. Maana, fumo holaki annabi Isa e yaha nder nyure. bandirawo am nder jayngol njahata ko bo nder nyuure. Gam jonde meden ko ngendam meden nder duniyaaru ndu e don bo yaadu. Nden bo e woodi bigeje didi to kusuden. E woodi wuro Allah ko bo aljanna. Nden bo e woodi wuro hiite ko jahannama. Gam non bandirawo am sey yama hore maada dow ngole laawol gonda. Dow laawol jaaraygol ma wuro Allah ko aljanna. Ko bo a dow laawol jaaraygol ma wuro hiite ko jahannama. Do annabi Isa e ekitina en e woodi laamiɓe ɗiɗo. E woodi ɓe sheeɗan laamoto jahayɓe nder nyuure tabitittoɓe nder hiite jahannama ɗum haa abada. Nden bo e woodi ɓe Allah laamoto tabitittoɓe nder aljanna ɗum haa abada. Bandiraawo am sey nyuma dow ɗum. Ɗum moye laamiiɗo laamoto ma? In sheeɗan ko Allah joomiraawo? Fuu jaɓuɓe sheeɗan e laamoɓe ɓe njahay halkere nder kiita Allah hawti e sheeɗan. Amma fuu aluɓe ɓerɗe maɓɓe Allah laamoɓe ɓe keɓay nattuki wuro Allah waato aljanna. Bandiraawo am nder ngole laawol njahata? A dow laawol nyuure jaaraygol ma mayde e halkere waato jaaraygol ma wuro hiite ko jahannama? Ko bo a dow laawol jayngol kokkaygol ma yonkiki re'ata? Sey ƴama hoore maaɗa.